gabune nu wan emenu mana ya kamu gabunu ifula kana kamadu soso ge kagebu ubosi chuku kere madu ne nu wan kokeli fo gabu onwe bu ijeji twaja emenu mana no ge pomenu Benedict Nwachukwu Obu mo no du genegu Isezi neli Obu ya kan se jenu Odogwa mo tara gbegbe Nwa kanwa Na maputa gonu Tango sakara kam Maka no nyinye madu ya koni jachawa Ugo chukwu nyele mu nyana na nyanike Owelu ndi onyele onyinyi kuzi kuzi And your own mama. They took on your legacy, say, Kenu. It up for you, Mua Pacayo. Macano, Ninja Madonna, Quarayo. Ninja Madonna, Quarayo. When you call by your papa, no one. Come on, Mother, will you go by that? Cancel a caracam. Can't Makano nyinye mado na kwara yozo Onyinye mado na kwara yozo Etoto kwara mili zebene nwa o Agai ma banu ndonyilo mu Hey Aga ma baba longwe mumba o Makano nyinye mado na kwara yozo Onyinye mado na kwara yozo Onyinye mado na kwara yozo
Onyinye mado na kwara yozo Oye Madonna para yo todo Oye Madonna para yo
todo Oye Madonna para yo todo Tan tenendo ni fulu nanya ndi kwetili na mugabwiri mando Na fasi muti begu ne no wawo Fasi mu kwetili na begu Ofunwe ji maramba Ofunwa deze mayi jide kule Haiti chijo ke Pascal Isaac Onwa nisu, onwa nise zineli Hey, hozola ni bodogu o Onya mabia nunu legu mu Okwa gisu muti begu Onwa nisu, onwa nise zineli Oji transforme mogo Okwa kibo june mogo Odogu obodo jidebu Ofunwa nebure fi nobodo Onwa ni soko Onya mabia nunu legu Okwa gisi mu pia begu ne no wa o Makado ninye mado na kwara yozo Chief Executive Officer New Power Agro Company Limited Bakiziki Global Gold Link Agro Resources Limited Mega Impact Rudy James Odogu ni Karilo Onya Masimu pia begu Begu ne tipo anachono Isili no nyinye mado na kwara yozo Nyinye mado na kwara yozo Kanje beni kolodu Kanje zebavo kanje zutoka Mr. Le Super Oboko weze simuti begu Akadugo ni sezi neri yo Nanye lugu ebu masalopu Okwa gisi mupia begu neno wa o Makano nyinye mado na kwara yozo Yabu CEO God bless OG Ventures o nyamana Oje letroni se moko Nuku mado bia nunu legu Okungwaro boko mwezo Akajuko ndilo nemenefu Nanye lugo gabalo mwevi Afoso dala mono mwana piwano Akajuko gabalo mwevi neno Makano nyinye mado na kwara yozo Kenele mulolo inu Lolo gifto bwona Asa malova mwanyi de manulegu Akwisto simo pia wegu munu Oso nge mako pia keneli mameji mano Oba tifati o Onadugo neke nenuki o Isiri no njinye mano na kwara yoto O njinye mano na kwara yoto Kamba nye gini konakre Kanje je bafo kanje zutodo Ochikeze bianule mbogu Akano njine mado na kwara yoto Nnutule simili bia keneli Obere mwana China nulegu Odogu titi kamala Obere mwana mesifike Onyoma bia nulegu Egu netiko anachono Titi kamala Obere mwana China Bia nulegu Titi kamala bia nulonu Wagibu CEO Kamala Collections Ilona Lagos Island Epafu Kodoku Jeziri Kwechiri Abloni Chobezi Women's Wear Falling Shoes Men and Ladies Gabana Kamala Collections Ike Mwe TV Na Chonu Ebe Dodoku Neje Gowakwa Ezi ba kuku sobo dondoja Odogu titi kamala Epa fuki nabulodo Titi kamala se mopia beku Makano njine mado na kwara yoza Miso kechuku njoko Esote Pane mubia nunulegu Chief Executive Officer Esote doke God Interiors Limited Eji bo mado bia nunule kuhu Onyine mado na kwara yoza Kamba nye na mkone wu Kanluwe bafo kanga zutoza Ogwe fichi nedu ngokike Mili maru gebu masaloko Wagibu CEO Laso AS Odogu bia keneli Oji meshine moko na newu Mili maru go bia nunule kum Okwa gibu jema Osi mako lane na mponewi hey. Oji meshine mogo Nuku madegu mabia kwozo Okwa gisi mupia begu ninowa Makano njinye mado na kwara yozo Onjinye mado na kwara yozo Onjinye mado na kwara yozo Ebu me gave Indonesia Kanjeze bavo kanga zutodo Nuku emeka makalo konkwa Ozo meni ife wanu ni soko Ogwe evi mbote evi koroko Ete ndigbo ni Indonesia Iku koma neku namba nezi suo Nuku emeka makalo konkwa Otibu inyi nyabia nunu lewu mbobu Onyinye madona kwara yoto Anya ndigbo ni Indonesia Hey, odogwa confirm lo chiko Onu nekuli gbo ni Indonesia Nnukwu manu eze mok Odogwu bianu nule gumbogu Akani onyinye madona kwara yoto Chief Desmond Dodo Ifadigo ndigbo Onwa na Abuja Ya kemi ife di mana digi mane no wawo Kwane mu bianu nule gum Ifadigo ndigbo na Abuja Hai chifu echi rechi Onyoma kwane mu bianu nule gum Makano ninye madona kwara yoto Kanje benu na manato Kanje zebavu kanje zutoka mu Ozo wana yezi Wana yezi kizizi ni soko Kivu CEO Edison Globus Limited Ojimote Mako President in the ordinary ni soko Ozo bia keneli Mokwezi Janu nulegu Onyinye madona kwara yoto Onyinye madona kwara yoto Egu na banye na michi Kanjeza michi zuteze wanyi Mrs. Neko ba mande Katamuru nise zineli Mano jele dina michi Adam yo dina niso komodo Adam dizu DJ Futo Eze wanyo kwina nunu Wanyo ma Isi mupia bekwine nuwa wu Isi naga dele mama Ikwele nunu
Onyinye madona kwara yoto Onyinye madona kwara yoto Onyinye madona kwara yoto Onyinye madona kwara yoto
Kanje zutodo Chifu izo ntuku mabia keneli Oza mamife egu masalokuna Oza tuku kwa dolo kizi zinisezi neli Nuku matokwina nunu Oza mamife tuku Nuku madu nopodu wogo Nime mwanezi Kwane vya nulonu Eze mwaka nuwogo Eze mwaka cheta na dugo Makano njine madona kwara yoto Kamba nye na meke na manatisu Kanje bafo kanje zutoka mu Sasondo kolo Onyoma na tresfe Ojimoto base mwaka na Lagos Odogu bianu nulogu Opa gibu CEO Bless us, Sonny Mac. Odogwu bianu nulonu mbebu. Makano onyinye madona kwara yoto.
Onyinye madona kwara yoto.
Onyinye tuku.
Onyinye madona kwara yoto.
Ife tuku nye mukanje.
Onyinye madona kwara yoto.
Akaraka wakaraka kanjeje.
Onyinye madona kwara yoto.
Thank you. mota o kaje dudu mota kaje ke nodogu sajido kani odogu ogwezi imagine meru apa gebu school boy ojabade mo onya mani du mota mamu na ngba na chizu enyi mo bia nunu rebu maka no ninye mado na kwara yo zo ninye mado na kwara yo zo kanje ke no golo ha akajo fo ni sezi neri ezan na mu goku dili o ogolo ha bia nunu rebu akajo fo ogolo ha ni sezi neri nuku mado kwi na nunu Oninye mado na kwara yo zo Oninye mado na kwara yo zo Kambanye na Abuja o Kanje ba Abuja kankene haiti Ipe malezo kundigo na Abuja Kisa Christopher na man Ake kujoma nekweze Odogu nekweze na mbanuku Gibu CEO Christopher Columbus, Machinaris, Odogu Biakenenu, Albati, Adio. Akwa gisi mo biabegu, isili no ninye mado na kwara yozo. O ninye mado na kwara yozo. Kaje bezi Ivory Coast, ni mafijan, kanje zutezi mannemu. Honorable T.D. Francis, ono, ogrigani su, okwina nwemu. Agrega o wa Benedict Nebinu Agrega ona dugo neke neginu German is oko man Ivory Coast Wati na balogu ni sezi neri Hey! Akwa gibu CEO She done auto investment Agrega o wa manene karaka obu Akwa gisi mupia bebu Isiri no ninye mado na kwara yozo Oninye mado na kwara yozo Kampanye Congo Kinshasa Kanje zebafo kanje kenezi bo mado Eric Chimokito Papa give all the la chukuma All the la chukuma Nke mado kona njete Nuku mado pianu nulegum Give CEO Simoni Group International Onyo mana kongo mani kogo Simoni oga derege ma Isiri no nyinye mado na kwara yozo Oninye mado na kwara yozo Mr. Stanley Paul Regimofo Akwami ya kizizi ni soko Akwami ya bianu nulegu muo Obele mwawelo bidikenu Mweja watako Mwabia nunu nulegu Chief Executive Officer Stanley Sin Integrated Service Oji Fusta Femoko Obele mwawelo bidike Mwa Onyama bia nunu nulegu Maka nuninye mado na kwara yozo Kenezi waka Mito nye kati John People choice Mane bia nunu legu Akwa gisi mutu begu Isi nunu nye mado na kwara yozo Wakibu meka odima Akwa gisi mutu begu Akwa gisi mutu begu Mane muna kaderege ma o
Oninye mado na kwara yozo Oninye mado na kwara yozo Oninye mado na kwara yozo Oninye mado na kwara yozo
Jamila, Jamila. mmiri akwụ ị na-anụ egwu m oje na nwayọ mmiri ọma na-eluru onwe ya o odogwu na mandilas ojisi utemọkụ onye ọma nụrụ nnu m ọkpakọ ibu CEO Lese John Miller Limited gị bụ importer and exporter folding suit ya na Italian shoe odogwu onye ọma bịa n'unure bụ ọkwa gị nọ na warehouse ebe bụ gị nọ na juru ego John Junior onye ọma nọ ga adịrị gị na mma isiri na onyinye mmadụ nakwara ya ụzọ onyinye mmadụ nakwara ya ụzọ
onyinye mmadụ nakwara ya ụzọ
onyinye chukwu
onyinye mmadụ nakwara ya ụzọ
ife chukwu si na mụ
ga-abụọ
akaraka m akaraka m kanye
onyinye mmadụ nakwara ya ụzọ
nna ezigbo mmadụ onu ma bịakwa ọzọ ọbịa fụrụ agụ nwanne m na-egadi ọnụ na-ekwuru ogbe n'ụlọ egwu m gị bụ CEO MTO Engineering Company n'Odogwu okwuru ogbe nye Chukwu gọzie gị ogwu nwanne m ọ ga-adịrị gị mma egwu m abanye n'ụmụahịa n'ọgọ m nwoke ọgọ bụ chi onye ita ndụbizi nikọla si ikeri onye ọma ọ ga-adịrị gị mma o kenere m ụlọ ọlọ ịnụ chief executive officer ndụ aluminium ụdị aluminium na-eme ọgọ ezi ọgọ na ọ ga-adịrị gị mma o nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma o ọkwa isi m tibe egwuo ezi ọgọ m si m pịaba egwuo ọ sịrị na onyinye mmadụ nakwara ya ụzọ onyinye mmadụ nakwara ya ụzọ anjebe na bagali gị anjebe bagụ ka nje kene nwanne m international photographer benji oge a maka nna egwu okwu ya o ben of roses nwanne m nigadị Bensong nwanne m ọkwa isi m tibe egwu m isiri na onyinye mmadụ nakwara ya ụzọ Ben of Roses nwanne m na-ijebe egwu ka njebe na-edo steeti ka njeze bavụ ka nkene nnukwu nwanne m Mr. Amos Chukwu chairman ndeze mmanye n'obodo edo ebube dike nwanne m n'ịgadi o ọbata obie nụ ifeọma imere m ka m je kere gị Rodemus nwanne na ọ ga-adịrị gị mma o isiri na onyinye mmadụ nakwara ya ụzọ onyinye mmadụ nakwara ya ụzọ o ka njeze bavụ ka nje zute nwanne m odogwu na Mozambique Akụchukwu nyere nwata onye agbata obi m tiri ike chibeze na ọ ga-adịrị gị na mma isiri na onyinye mmadụ nakwara ya ụzọ onyinye mmadụ nakwara ya ụzọ pastọ Stanley enyi m bịa keneri okoko nnukwu mmadụ ọkwa ị na-anụ nnu m Reverend si m bịaba egwu o nwanne m na ọ ga-adịrị gị mmanụ ifeọma na-adị gị mma egwu ọma na-adị gị mma pastọ Stanley bịa nụrụ egwu m kenere m pastọ Onyebuchi nwanne m nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma o isiri na onyinye mmadụ nakwara ya ụzọ onyinye mmadụ nakwara ya ụzọ anti Bridget Okoro nwanne nwaanyị bịa n'unuregwu m mi mere kam nekene o anti madu akwe na nonu isiri no nyinye madu na kwara yo o onyinye madu na kwara yo o kankele nuku madu akwe ifa haka mu ne gwoku ya chijoga seze nuku madu akwe na nonu iko hani soko ma o is in the knock at the game. Can't get a deal to a web. I could be the piano. I am also gay. When the moon naked, I could be the woman at the game. Man, I could be the moon. I could be the easy knock at the game. German, I web for you. Let's go, Colombia. Piano. I could be the one named Nigga, one named Naga, delegate Mao. Lisa and Simon, Chike Sekesi, Alahaji, Onyamabia Kennedy, Apa Kese Mugeti Bebuo, German is my youth, Chike Sekesi, Bianu Nulebu. Alhaji Naga delegate na mawo Ebu ma puta kwa mazo Makano nyinye mado na kwara yozo Onyinye mado na kwara yozo Mr. TV ke mwafo Odogu Odogu nisu Ha Oji block we moko Oji shot and the moko no bodisu Abu ni chola chipins Yana jade ma ife jalo na kusike Kabana kodogu Odogu nisu Odogu nisu Ifi neme na nye na fono Mita tibi ke mwafo simti bebu Panemu noga terege ma o Isri no nyinye mado na kwara yozo O nyinye mado na kwara yozo Nesenu nezi wanemu Sonde mweda kamune woku ya Akusinobi, ane mune gadi yo Ojibi e mok Akusinobi ni soko Agi, ane munga kya wibu Ane muna katerege ma o Isiri no nyinye mado na kwara yozo O nyinye mado na kwara yozo Bandi bandi no begu mu Atoto mada na piana begu Akwe kumu kuwa na tonu DJ Don Cash DJ Hot Chris in an Afiebu Ekenendu anonde tisebu mitebu Jamaica Motalo Kenwa DJ Lucky Boy DJ Lucky Boy in an Afiebu Akwa Gibu Magic Finger DJ Lucky Boy Napianebu Passenger and a people toys. DJ Oliver non a tinebumo. DJ Oliver Pianunu Lebumo. Apiana mebun even a piana nina no no. Aye, Oliver Naga delegate a man. One name on Naga delegate. The Zenu Nuku one name, Mr. Sando de Ode Wow. Ode DJ in town. Ode wa oni bonyegu Masinjere Paradise Hotel DJ 1 million Abiala meku o Masinjere Fiduel o DJ Chisco na Abiegu o Kenele mu DJ Humble Nnukwu mmadu akwi na nonu Man of God Onyama Abia Kenele Ayi Benko Bianu Nulegu Humble, ane mu niga diyo, ane mu naka delege ma o. Isiri no nyinye mado na kwara yozo o, o nyinye mado na kwara yozo o. Princetoni anoke, German isoko ma diaspora, odogu, pianu irimbo o. Onodugo neke negi, makano nyinye mado na kwara yozo o. kwara yozo etio kwelio omegali beniso goma o akwagibu president isoko ma yutodogu CEO divine communication na posa court omegali bebi anunu legumbo ewu ma putakwa nozo o maka na onyinye mmadụ na kwara ya ọzọ onyinye mmadụ na kwara ya ọzọ kedu maka ọnara bụ testa nnukwu mmadụ bịa n'ụlọ egwu m kwaga ibu CEO Descana Breeze Hotel Abakariki ebe anyị na-enwere aṅụrị Tesca bịa n'ụlọ egwu m maka na onyinye mmadụ na kwara ya ọzọ
onyinye mmadụ na kwara ya ọzọ onyinye mmadụ na kwara ya ọzọ onyinye mmadụ na kwara ya ọzọ onyinye mmadụ na kwara ya ọzọ onyinye mmadụ na kwara ya ọzọ onyinye mmadụ na kwara ya ọzọ onyinye mmadụ na kwara ya ọzọ onyinye mmadụ na kwara ya ọzọ
Olutukwu Sunday bịa Kennedy Ayakata nwanne m bịa n'ụlọ egwu m o jere Tony Semogo na Lagos obere nwa bịa n'ụlọ egwu m isiri na onyinye mmadụ na kwara ya ọzọ onyinye mmadụ na kwara ya ọzọ ka nkene ndị fụrụ m n'anya ndị siri na m ụka bụrụ iri mmadụ ndị Fidelity Club Benedict Nekenunu Ezoyi People's Club Ọnọdụ Ugo Nekenunu EUF Eze Ma Unity Foundation Ọkwụnụ na-edozi obodo anyị Ọnọdụ Ugo Nekenunu Young Achievers Friends Club Ụmụaka na-emesi ike ọnọdụ ugo na-ekenu n'owo maka na onyinye mmadụ na kwara ya ọzọ Ezoyi People's Club Club ndị odogwu ọkwụnụ na n'onu m ọnọdụ ugo na-ekenu n'owo funu na-eme ka anyị na funu ọganiru Young Brothers Association ifunu na-eme n'ọkarịrị akarị ọnọdụ ugo na-ekenu n'owo maka na onyinye mmadụ na kwara ya ọzọ divine talented group ifunu na-eme n'ọdụ anyị mma ịchọkwa obodo n'ụlọ onu gị ịchọka mmemme gị ka ọ na-akpọtụ akpọtụ ịchọkwa n'ụwa n'ụlọ onu gị nụ chọba ndị divine talented ịbata n'ime obodo m ụmụ nwaanyị fa na-emesi ife ike kedu maka adị izu oke ọma ọnọdụ ugo na-ekenu nụ ndị ọma ụmụ nwaanyị eze mmiri Benedict na-ekenu nụ ụmụ nwaanyị ofe obi Benedict na-ekenu nụ otu ụmụ nwaanyị dubara ugbo ugbo ọnọdụ ugo na-ekenu nụ ọma ọkụnụ na n'onu m kabanụ n'iru ekpere bi ka anyị onyinye mmadụ na kwara ya ọzọ kedu maka ndị agabi kedu maka ụmụ nwaanyị unik ifunu na-emeda anyị mma n'obi ọnọdụ gosi unu gaba n'iru unu gaba n'iru n'ife niile ga dị mma maka na onyinye mmadụ na kwara ya ọzọ
onyinye mmadụ na kwara ya ọzọ onyinye mmadụ na kwara ya ọzọ.